Ingatise badlalisa mamita sikulela isizwe. Ngomoya kokumoya kumula.